Dressing Records.
Here goes a star. Amadzifira utibai, apa ndiyo kutibai. Zino mango ona kuziyamba kumakutu zimalize. Kumaona masaizi ni masaizi. Kupangira matama umapezeka wavulala. Kumaona mataipi ndi mataipi. Kupangira matama umapanda tokada. Wafandi motika. Umeenda mbali ngati ndiwenkhano koma londe ndikuchosa mano kuti mwina uchepese mwano soti ndi mafinya umayesa ndano lelo ibulika mfana lelo yaluka ukulimbana mboika one nkwapa ndakuika wachita kuvuvinizika zorudzuka ndakayika kumaona anthu owachitira mwano ife ndakulu akulu tili ndzitsakano kumaona fan owachitira mwano amatata Wafandi motika amatatani Wafandi motika amatatani Wafandi motika amatatani Wafandi motika. Wafandi motika. Wafandi motika. Amatatani. Wafandi motika.